Tuine kya tusomesa lwera ffe abaana bannasibuka mu buddukika kye kituufu kusomoka lwera oyo mu kintu kutetenkanya obeera musukulumu abaana buddu tuli ba muwenda ensi beetagayo okuva kwamira ebbeere muno mu uganda n'ensi z'abazungu nayo abaana buddu twabazingako dda nabo obwongo n'amaanyi abasomoka lwereera ffe tukakkalabe mutwewuunya tuwangudde bannaddiini ab'ensonga n'abeebuddu n'ebyobufuzi abaana buddu twawamba omulimu oguliko eyasomoka lwera oyo gubanga kibuna omuguduka sipiidinka bamazima nnyo nnyo abasomoka lwera abo abeerufu abatatera nakwekyusa atikkiro mayiga azaaliwa naye mbuddu yakoze n'abalalu bamunyenyezeeyo mitwe beeno olwasiima ddamula nti nyweza ggwe yajja n'obukodyo obwasomoka lwera buli buganda ni atamanyi ebadde mu kateeba omwo etemagana nga bimyanso kati omunnabuddu yatudde ku mutto gw'omu maaso ogwo tuyinza n'ebiremya abasomoka lwera tute katikkiro eyasooka ku mulembe gwaffe omutebi weebuddu mulwanya muli eyakuuma ddamula obwakabaka bwe bwavaawo mayanja nkanja azaalibwa buddu naye mu abasomoka lwera abo musigala bizimba enyagala okinoonyereze n'abawasa abakyala b'omu buddu babuuze bakulejjola omudidi gwe bayooleeyo babuulirirwa nnyo okuva ewaka ebuddu tebabanga mu buyisa bwa kiyaye nno si baligo si bose mugayaavu bakola so n'empisa nsaba oyanjulwa ebuddu eka embeera y'obudde ebuddu waakizaawandi akasana omuli empewo ey'obulamu onyirire emigga n'ennyanja omuli n'ensumaki ezo enjunguli nakasulu osomoka lwera olye ettaka okubala emmwanyi n'amabeera ago muvubo n'ensakala emimmo olina gy'osimule y'olaba enseenene zaakisalawo nga nazo kibuddu yewatuufu gye munaatusanganga okwaniriza okujjudde kwano mukenya kyadde eryasigala buddu eka okumanya obuwangwa n'obulombolombo ffe twagafuula mateeka ate nga mawandiike eddiini n'okusaasira afubye ennyiike oba obuyoyo osomoka nga lwero gye mu ssaza lya kabaka abantu abatali mu nkwe abatatiiririra mpologoma buddu buddu kirokota waana mu gweyo tetulina ttabbu tuli wagazingojja ye ne kakutanda n'omala omanya enkumbi ofuuka wa munju kasitate weemakula kirabu ambiyansi esinga eyiwano muli ebukesa yazimbwa munnabuddu kiyimba n'abagagga bangi nga bataate nnyo jjajja lubega kasenga weebuddo gasita lulegwe mumanyi nga ntakke muhammadi sebufu baakoze akasimbi abo omugagga nnabukera n'omuto bosiko bava buddu baasomoka lwera nabo otera afurika na nannyini y'obbuulu weebuddu azaalibwa wali waffe matanga sebalamu amisi ne haruna abo afande kaweesa ow'ekyazanga wali oyitangako mu kikuba olw'ofunye akadde baana baakoze ennusu ate bonna b'ewaffe amatooke n'ente n'amatatu beeko ffe ne twediima nti tetubireeta abanna buddu tuli beerufu ekyatusomosa lwera twajja kukola tulibasirisa nnyo kyokka kwe tukyokooza ffe tusinga n'okuwangula entalo abanna buddu tuli beerufu ekyatusomosa lwera twajja kukola tulibasirisa nnyo kyokka kwe tukyokooza ffe tusinga n'okuwangula entalo okigeza kulooma nze ndi ku kyenga oyisa ekitovu n'otakyewuunya mu nsonyoli ngobya somboole si wali akola n'ebyamagero ng'ate yazaawa dda osaba essaala n'eyita mu yetuuka mwattu n'okifuna ekintu ky'osabye naate ngobya bataasizza bali mitwalo wano kyava alangirirwa olumu mbatuukirivu n'ekigo ekyasooka ddala e uganda wano bira maliya kisangwa buddu nakyo bayimbi b'empita ettawaaza y'okuyimba eyo balamu n'abafu bonna buddu purodakiti sebadduka toofa nannyini musingi guno suuna ssekakkakiwa ne mukungu bafu basudde yali nnabbi mu kuyimba wano ate amutegeera asabye omunoonyereze nannyini nsibo yali agaba awaadi yasiima yasomoka lwera naye n'ennondobwa mu kyole ky'abayimbi nzaani neyanziza mukama wange nnyo ekkubo lyenjuba yikweteeka yabwe olisanga nali okuterida mudweka laba lodi meye yasoka weyuwanu we mudu salongo Elias Lukwago tuina nakaga tunda zilibezi kondo ni wava muno afande kayanji ya mara wabapi wembule wembule aji mbabali ani hata mumanye rwengo rwengo kaisi kurezidalo tuine biuma Edward Sekandi ya somoka lwera na ye abebu gerere muyogere gomba abecha dondo mnyumiachi uwekula dala kache ya kalio koyogera nentiamu siri mwogezi wewa mwemba desaga na yebili mkubie bigambo nyimba sobu we muzatu kwa kono feyo vise tisega wabiende seyo yongerako awangali nyo mwana wa muteso yo nanta wuna musota mutatua mu abana mudu tulive rufu peguli jakusomo sawera tuatia kukora chesho tuliva sirisenye choka koti chokosa chesho katusinga noku wangule ntaru chesho abana mudu tulive rufu pechili jakusomo sawera tuatia kukora tuliva sirisenye